Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Sikke fu wala hen ɗo yo Sidjo Tamani, alal bare sappo e jeegon lewru décembre hitande 2015, sappo e jeɗɗi yande ƴaɓɓirima silimaji capanɗe nayyi e joyyi. Meɗen tawa e les maisons de la presse Bamako. Sakiraaɓe hannde on kumpititon e ley kabaru golleji kaldal ɗe kawral ngal batu jeego ɓo fedde humaniinde jokkitaade golleji kaldal ɗe kawral ngal batu o jooɗike beete hannde ɗo Bamako ɗo ka oɗo batu jooɗike dow luttondiral mangal hakkunde gouvernement o kañum e pelle murtude ɗe. Sakiraaɓe on kumpititon wiide ilande oɗo batu fuɗɗinde e pelle murtude ɗe semaaɗe kañum eɗe plateforme ɗe kolliti wiide laamu o ana saawi yaabaare yeebaare mawnde ley kabaru o nden no ɓe kolliti wiide laamu o ana haani yawnude golleji ɗi fa talkur kaldal ɗe kawral ngal heɓa tabeede. Sakiraaɓe kumbite dun wiide dakirde armi Mali gonde nokku nottiteɗo Bamba ley laamu Bourem o yimɓeele bomɓe sombu nanni dakirde nde keñen e ley majjum ɓe barmini militaire en armi Mali ɗiɗon ɓe jaadi e mobile gootel. Kumbite wiide hono dental baale kumaniɗe yimɓeele kumaniɓe kabaru cofe ley leydi meɗen ndi holliti metti muɗum en dow hono ko cofe ɗe cottoyte ley caggal leydi meɗen ndi ko nden hooreɓe walde nde kolliti wiide cofe kuurɗe goni cottoyteɗe ley caggal leydi meɗen ndi beete Allah pinɗo fou fey so tawi talkuru sariyaji kaɗoji oɗo golle ana woodi ley leydi meɗen ndi. Sakiraaɓe ɗin goni kabaruji mawɗi ɗimen jogani o hannde jottino on ɗi oyo sakkiki moɗon Barke Cissé bisimilla moɗon e heɗade. Sakiraaɓe kumpite wiide batu jeego ɓo fedde humaniinde jokkitaade golleji kaldal ɗe kawral ngal batu o jooɗike beete hannde ka oɗo batu o jooɗike e dow luttondiral mawngal hakkunde gouvernement o kañum e pelle murtude ɗe. Ousmane Diko, hono kabar o worri?
Batu jeego ɓe fedde jokkititoonde kawral Alger ngal aadanaaɗo fuɗɗude 10h taaɗiri leeriiji keewɗi. Hoorojo plateforme gooto gonɗini ley hollitinde yo batte ko tedduɗo dewrintinoowo gooto jeyaaɗo Algérie warali saabu de woofi avion gaddowo ɗum saabi kiitaa ɗeefi. O batu ana waɗa wattu tiɗɗo hakkunde gouvernement e guɓe murtuɗe ɗe. Guɓe ɗe kayfi gouvernement o wayde humanade gonɗingol kawral deƴƴere ngal. Gouvernement ndu fenni ɗum dow wiide golleji kewɗi ana gonda batte kawral ngal. Batu o fuɗɗan hannde yaade janngo. Dewrintinoo o du ana haani heɗade ko pelle nayyi ɗe kawri e dow mum ko banngal rentade ndenagu politikaku e sariya yirwere keɓal neɗɗaku e fina tawa tawda ɗum e dewrintinal sariya fawarde e kabaruji neɗɗaku e cakitane.
Ley luttondiral ngal hakkunde gouvernement o kañum e pelle murtude ɗe nden no pelle murtude ɗe sema kañum e plateforme ɗe kolliti wiide gouvernement leydi meɗen ndi ana sawani kabaru o yeebare mawnde nden no ɗum haɗi golleji ɗi yarude yeeso nden no pelle ɗe kolliti wiide o woni batu cakkitittoɗo hakkunde mabɓe kañum e gouvernement leydi meɗen ndi. Almu Ag Mohamed o jottino haalaji walde noddirtende sema nde aja wadde nde keɗe ko haali e dow faccitago Oumar Waygalo.
Banngal sema kañum e plateforme min fuu min ji ñalawma hannde o hono ley nokku ɗo min kaani wadde kawrital amen ngal yimɓeele ɓe min annda fi ngari ley nokku o. Yimɓeele ɓe ngara ley kawrita amen ɗe ila fuɗɗi kañum e ngari ley nokku o. Hollitinde wi tan ko heɓi ote radison ngel ko foti ɗum wara ɗum heɓa min ɗo saabi de sa ƴeewi hono yimɓeele kanɓe haybude nokkuji ɗi jaati hono komin jeeyi ɗon. Wakkati joni o min kolli tan wi tan so hunde yara yeeso minen sema kañum e plateforme min fuu min jaltinan koyɗe amen le kaldat e kawral ngal saabi de sa ƴeewi lebbi jeegom ñalawma hannde o ko kaldal e kawral ngal sinnina ka fi e hunde wala ko yaari ley hen yeeso. Nde min ngari ley kawrita amen ɗe fuɗɗereji gooti tan min mbeɗte ley nokku o. Wakkati joni yimɓeele amen ɓe fa yettu yo haɓotoɓe amen ɓeɓe fur eɓe jiiɗi hunde yara yeeso. Sa ƴeewi fe ley nokkuji goɗɗiɗo an yiiɗa wakkati joni o kaldal e kawral ngal yara yeeso. Oɗo batu warta laatade batu cakkitittoɗo hakkunde amen sina homo fu daro darde muɗum.
Nanno sakiraɓe kumbite wiide gouvernement leydi meɗen ndi men noddiɓe famen tampi ka wala fu koɓe jaɓi halde dow oɗo kabaru hono koɓe kayfina wiide eɓe cawani kabaru o yeebari ko. Sakiraɓe kollitemen ko woni mijangoji moɗon dow hello amen noddirtengo page Facebook Sidjo Tamani ngo.
Tamani.
Sakiraaɓe kumpite wiide hono dakirde armi Mali gonde nokku noddirteɗo Bamba ley laamu Bourem o yimɓeele bomɓe sombu nanni dakirde nde keñen e ley majjum ɓe barmini militaire en armi Mali ɗiɗon ɓe jaadi e mobile gootel dun nden no seeda en tawaɓe toon ley wattu joni o kolliti wiide ley wattu joni o armi Mali ana wondi e sembinde bawɗe muɗum ley nokku o e manggal muɗum fou nden no keɗe ko goto seedi e dow majjum dow faccitago Oumar Waygalo.
Matino beete hecci keñe piɗanɗe ana gaɗanno dow camp Bamba to. Min e kohe amen min keɓa yaltude fa wakkati nde yitere nange fuɗɗinde nden min jeehi ley camp o so min landi yala hoɗum waɗi toon. Soldats en gonɓe toon ɓeɓe pamminimi hollitinde wiide yimɓeele bomɓe sumbu kañum en naati toon so utti yiite. Barmini soldats en ɗiɗon ɓe jaadi e mobile gootel. Caggal muɗum nden ɓeɗo soldats siɓe ɓe jaadi e yimɓeele maɓɓe hono barminaɓe ɓe naɓi ɗum en to gawo to ɓe gondi e sawrede toon wakkati joni o. Nde ɓe birfoto nde du ɓe birfidike e yimɓeele woɓɓe kasen kanɓe wallu wallude be wakkati jono faabe kay bangal luure nde fu e mangal mudum dum wadi so wakkati jono hakkilaji amen ana jotti
nanu sakiraabe kumpite wiide walde jaadinkoobe noddirtende amsar dinde yadde agali woni hoorejo mudum nantini wiide kambe jaati ngadi bonandaji ngadi ley balde bettide nokku noddirtedo nyono ley laamu segu o nanu walde nde holliti wiide be bari militaire en kurbe be barmini hewbe dun ka odo adadu wala fu nantindo do nanu yoga yimbele badibe laamu kuma ni don denagu leedi medan di kambe be kolliti wiide militaire goto tan woni barmudo e ley odo kasara di don dun majji njitaaka sakiraabe kumpite wiide dental baale yimbeele kumaniibe kabaru ciofele leydi meden di holliti metti mudun en dow hono ko ciofede njaltinoyte so njeeyoye ley taggal leydi meden di denno e ley majun horebe walde nde holliti wiide ciofe kurde ngoni njaltinteede beete Allah pinde fu so ciottoye taggal leydi meden di feesu taybi talki sariyaaji leydi meden di ana hadi odo golle adjara tarawre o horejo fedde nde kede ko haali do fakitango Ousmane Dikko
le mali
le mali do busa ciofe ciotteteede le botiji ana bi duk yode nannirteede le nguyka laawi yiwde paale de fu saatuuji taagu maysa maani no fu andanaaka yiwdi de busa ciofe ana sottire hono tigaaji ni le lumeji meden e dum metti wonkiji amen sereeji ana kadoji nannude tewli mali de hitaande 2015 de fu bide gondi e habaade batte kaati dalla men jotti ke kanankobe mali ko beedaaki fu uytaaki yimbe no weldi dum ben nannirta le leedi kono kaybe fu wala e mayri yo dum bonnitinde na neddo goto wadda kanyun tan conteneur kuudo kewdo hewtatina mudum hokkadu do bamata dodu wobbe ton
gondi droit de la provenance
dano sakiraabe kumpite wiide walde sagantode hakkeji yimbeele gollobe ley hono dum woni dow laawi terengaji di fayotade kabaru terengaji be kolliti metti mabbe dow talkuru tongandu hakkunde leydi meden di kanyun e leydi senegal di dano walde nde holliti wiide ministre kumanido kabaru kaaki kanyun e laawi leydi meden di ministre o bami dido anneyaji tawe fe landaki be ko woni mijangoji mabbe dow kabaru o dano fedde nde walde nde holliti wiide tubbe garanbe fuddita murtere nyande asawere nde so niso batu mabbe hono jonde nde be hani wadde hakkunde mabbe e ministre kumanido kabaru laawi kanyun e kaki o so badu o yubbaki Abdoulaye Berthe o horejo walde nde kede ko haali do faccitango Ousmane Dikko
yo haalande gollobe do laawi tarandi ko ministre signini e cakitane ko nayi e selgol gollidinde e bantudo gollirde nde nyande jeddi lewru decembre be senegal be du ngari signinde dum dokkidu pdg o dum yo yeddude dabareji golleji democratie sabe de miɗen gonduna e haaldude e ministre o ko ɓooyi fawarde alan nde o signini fay goto o ra inaki wona hoore gollirde nde wona golloɓe ɓe e hoore jujure o golle jamnaki heedi minen golloɓe ga min ɓami dabareji gollirde dawi nde yo laamu o jeeyi min darnan golle asawere nde taɓande terrain o fiyata golleji goɗɗi du ana e garaɗe hilli faaku waddani men miijade komin gollata fu illijon fa min kuncane hoore
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
sakirabe jeewu en ko woni e les réseaux ngaji meden di en puddiran kabaru du réseau di to duwanzan tobe collectivité rafinde nagu o ana wondi hebude sembeli lamu duwanzo o fasanne den no conseiller commune kirina no hakkunde mudun e leydi ngendi duwanzan di ana yaha kiloji 35 e joyi den no kanko notirteedo Abou Amadera bari o yimbele bombe sombu tawoyimo faale suudu makko so harbi yonki makko en jaran fato tumbututobe collectivité militaire en leydi France noddirtebe barkan be heedintini cuudi école ngaji ley laamu tumbutu o kanyun dum be ndokki dido cuudi ko yata ordinateur ngaji kurdi ley majjun den no golleji di kanyun e dido kaaki ko yata e million ngaji 14 woni ko watta e ley majjun dan en gartiran faado banam badobe collectivité docteur en mabbe be ko ndokkama joddiji mabbe kiddi de rewanno laamu o ko yaat ila hitande 2014 dan dun wadi Allah e faabu ONG notirte do PC Mali o faabade be do docteur en ana humani dum woni faabe tekkina kumul e lek kabar habugol nyaw jonta buballa o fa hande en kadoton e ley laamu banam baobe kolliti wiide hono jande famminore docteur en be kabaru beyngu fuddi ton ila kenyen denno ko foti docteur en cabanta ton tawa e ley nde do jande idun humani famminde do kabaru beyngu fa yottoyade e nyaw ciofe o dun haddoton e wadede ko yata e balde tati yes aide kanyun rondi almusadda dido golleji sakirabe dokkade ten hande kabaruji meden di ka parnjeko yewtere meden de an heddi